ñax boy mëno ñu nax yoral ci ko jaan ñu lay duggal ci pax jaru de la tiax da ngay dëkk wax ax la ca li nak gis gis fi ñax talu ñu tontu dañu bëri fontu ñu nak may wantu dañu xey nga gontu jël fi sa xontu wël di ci xañu pre pre shooté is du style bu gune ma da foko ta 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 fune jam kos def xoju get balton buju vert jaune rouge toju xonk nop duñu soru dem foko dem xoju mani di golu vibe suñu solo
hold that nigga hold that nigga hold that nigga that pussy ass nigga hold that nigga hold that nigga hold that nigga that looking ass nigga hold that nigga hold that nigga hold that nigga that motherfucking nigga hold that nigga hold that nigga hold that nigga that pussy ass nigga
pussy nigga freeze si jikole ñu fast ni chicken ñu free I bring you gay niggas bitches wanna go talk mad sax tangalu meuna jow meunu lu kelak ice lañu luy mbow hey talk like life lañu lu pelo la meñ wax ni nawé toké galu yoot bari nawet wut loy def ñu xey si pexé yeen la dé ba ñu ko li si paqué tok sen heure duma omé do omé si bulo sa xel mo goné waxi mak day toxlo goné am escadu zombie kill sa demé talibi barel comme ñun do ñu téy suñu cloche mo soné jëma dabi péré ko bi ko sa bané fi def kat amu fi do ñamé yi doné yawu la si bari go bring pouce digelé la marigo def fresh nigga jogé best frigo bon dizzy dalle ton pelo dalle ton pelo
hold that nigga, hold that nigga, that pussy ass nigga. Hold that nigga, hold that nigga, hold that nigga, that looking ass nigga. Hold that nigga, hold that nigga, hold that nigga, that motherfucker nigga. Hold that nigga, hold that nigga, hold that nigga, that pussy ass nigga.
Nigga la chakana nyenye bumu marakana, pachana pajana, def tay tanda na, jegele gay ten, building kebe, chikaw nyoy sawe, chowe, sa blood lesi club, sunyu big numu nyawe, def kat nga fok, def tat, tegel se gat, ay dun ga lock, polo polo polo, fofu kolo le, hamene ni golo même pour de ro si le temps blanc go fuck ri blanc def ka ci beat nga gis lu limpid sa fit moy reti ci souf di def pit crank nga run lamb de dampo lu fergo outi wen nampo